Mukti Records.
Uya mangu genje ikure mayari ara ikurota kurota baby romantic siwezi waza nikikupoteza
subiria subiria nikisubiri mpenzi sinilikupa mapenzi narudia baby ukinitoka baby tauma na mitakonda yeah
cause nobody compare to my woman urivyo mzuri kama dori roho yangu tabani toka zamani bado ni wewe natamani
patanga meze kini love nitakupeleka kwa mama sina utonja na kupenda bukunduru mesimubesha
na mwona tunagombana na bisha na pigana
That is so funny
Niwe napenda nataka na sina mwingine mo
That is so funny
Nobody else that is us you Wanajua we ni wangu I'm gonna marry you one day
It means yours never Sunday baby but you know But our song is on repeat Saying I love you darling Don't get me tea out baby I will love you, baby Ukinitoka, baby, nauma Na mita konda
Cause nobody Compared to my woman Ukiuliza majirani Lakini wawe natamani Na ukisema sifai Akisi na amani
Patanga meze kimi love Nitakupeleka kwa mama
Yeah, yeah.